Even though life is hard, our life is hard, our life. Hey,
AM Records.
When the struggle for so long, everything goes wrong. Hold on and be strong. Yo, yotembea ujone dunia imebeba mengi. Tamaa so kizazi mzazi wivo. Kila siku tuko mtani so good life atupendi. Sina mina kaswe zagi kuye breathe. Stay true, be real, dema nita still will. Mitena juu ange kwa nani kamziki usinge kwa deal. I'm ill, life isha nipotezi aga kill. Kwanu naibu anagombana kutu kill aga kill. Nihame kitana jitahidi na siwezi. Siku inapukwisha na shukuru kwa mwenyezi. Umri ungechagua ngesema hapa si ungezi. Majukumu yanakuwa na punguza unya. Asante Mungu huyu mtoto sometimes na choka feeling. Liza nindatizo na punkuta nime chilling. Na nipa mapenzi hata kama sina shilling. Smart time na nimechoka kusubiri.
Even though our life is hard, our life is hard, our life is got it tama, tama, tama. Siku moja nitapata. Sijali siku nimekosa, nimepata, nimekula, nimeshinda njaa. Miskati tama, tama, tama. Siku moja nitapata.
From the bottom to the top came from the wrong way. Kila siku labda kesho na kesho haitokei. Kila kitu unachopanga mwisho siku kielekei. Paka unaisi labda koko Mungu yeka better day. Sali sala zote na dua ushamaliza. Jai kaya mbali we sick ya mijiza. Kwanza kaya mwisho wa mwisho akaya mbele. Jana sembe leo sembe jilani na peta. Matatizo yana yana na yana hau ya tatua. Eji yako niki yana la mwili umepiga. Nyumbani kwenu wendo mlezi na ulipasa kulelewa. Nka umekabizi wa jezi na mchezo hau ya walewa. No matter wapi unakwenda they are all after you. Wanatazama maisha yako and everything you do. God watch your back whatever you going through. Be strong woman, there the day for you too.
Even though our life is hard, our life is hard, our life miskati tama, tama, tama. Siku moja nitapata. Sijali siku nimekosa, nimepata, nimekula, nimeshinda njaa. Miskati tama, tama, tama. Siku moja nitapata.
Haiko fair, hii mwanangu imemtokea. Ye ni innocent man na nozea segerea. Jembe lake litumiki kagita la babu. Familia yake imemisi na inawish angetokea. Alikuwa analipe bill, mewachanganya kill. Sometime wana kipigika maskana na let a deal. We miss you nigga, love for you nigga. No matter where you were, I got your back my nigga. Wish ungekuwa hapa na mzika Rafa na Joe. Machizi kibao mtani Salum na Big Paul. Wana olipige mchongo kote wanafa goals. Hiri pra 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 ndo wana kauza roll. Yo, but life still goes on. Tane kuna deal na rose yuko mkonon. Niggas wana die kila bada nusu saa. Na mademo pendo yana mtane wataki kuza.
Even though our life is hard, our life is hard, our life miskati tama, tama, tama. Siku moja nitapata. Sijali siku nimekosa, nimepata, nimekula, nimeshinda njaa. Miskati tama, tama, tama. Siku moja nitapata. Even though our life is hard, our life is hard, our life miskati tama, tama, tama. Siku moja nitapata. Sijali siku nimekosa, nimepata, nimekula, nimeshinda njaa. Miskati tama, tama, tama. Siku moja nitapata. Siku moja nitapata.